Ngombono okufanele kwenziwe kuqala nanto izwi lakhe uyakholwa ukuthi liphefumulelo na ngabe waqamba manga noma wayedlala njena akakwenzanga lokho Wathi indodana ingenze lutho ngokwayo kuphela lokho ebone uyise kwenza lokho indodana iyakwenza kanjalo ubaba uyasebenza nami ngiyasebenza kuze kube manje Kubafo abasha uJesu wabona umbono lokho uNkulunkulu ayemfuna akwenze futhi wavele nje wakudlala emdlalweni wasesiteji ubofanele ube nathi etafuleni ledina namhlanje ukukubuka into efanayo yenzeka Manje qaphelani khona ke umbhalo uthi wakhuluma lamazwi kuse isikhashana izwe lingabe lisangibona lowo ngongakholwayo Nokho niyongibona nina ngokuba ngiya kuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Manje ngabe lokho kuyiqiniso noma kusile iqiniso na asivele nje sikuxoxe futhi sikuzindle phakathi kwethu ngabe iqiniso lelo na ungiyisabizwana somuntu ngiya kuba nani kini kuze kube sekupheleni kwezwe. Kuse isikhashana nongakholwayo ibandla lezwe lizofakwa futhi abasayi kungibone kodwa ibandla qobolwalo nina ngiya kuba nani kini kuze kube sekupheleni konyaka. Izwe alikafiki ekupheleni okwamanje ngakho uKristu uhlala efana. Manje wathi ngingumvini nina ningamagatsha manje umvini awutheli isithelo ngokwawo uphundla kuphela amagatsha namagatsha athela isithelo niyakwazi lokho na awu khona ke uma uye emvini nomagilebhisi yini obuyolindela ukuyithela na amagilebhisi uma uye emvinini wekhabe ubuzothela ikhabe uma kungumvini othelayo uma uye esihlahleni samapentshisi ubuyothela amapentshisi Kodwa manje ke uma uKristu engumvini namalunga akhe ebandla angamagatsha benifanele nitholene ebandleni na imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza eminingi kunalona niyakuyenza ngokuba ngiya kubaba wami Utholani lapho uya esontweni na siyiPresbyterian siyiBaptist singamaPentecostal sinomlayezo sinalokhu Lawa akusuye uKristu, uKristu uluthando ngoba wayenguNkulunkulu yiba lokhu bonke abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi bami uma ninothando omunye komunye. Kodwa angeke sehlele kulowo mhlangano ibandla lethu alibambisani. Kulungile, konke ubaba ngiphe khona kuzoza kwasho uJesu. Manje qaphelani manje ake sihlole umbhalo khona ke futhi sithole nje ukuthi wenzani emuva lapho ukuze abantu bazokwazi ukuthi wayengumesiya futhi noma yini ayenza ngalo nkathi ukufakazisa kubantu ukuthi wayengumesiya khona ke uzofanele enze okufanayo manje noma akasuye onguye izolo namuhla naphakade niyakukholwa lokho na Manje thina ngiyazi ukuthi thina ababandla ethu kusho kwehlukile oh ngenxa yokuthi sinalelihlelo sinalesi sihawu Lezo zinto zilungile kodwa lokho akusikho okwenziwa nguKristu futhi lokho akusikho athi akwenziwe lutho enhlobo Ngakho qaphelana sibuyele emuva sifunda kuJohane Ngcwele asibuyele esahlukweni sokuqala sikwese 12 asibuyele esahlukweni sokuqala futhi sithole isizathu sokuthi enze lezi zicaphuno ngendlela enza ngayo lapha kulungile uJohane Ngcwele esahluko sokuqala siyathola lapho ukuthi emva kokuba esebhaphathiziwe nomoya ongcwele wophezu kwakhe okwakunguNkulunkulu Futhi wayenomoya ngaphandle kwesilinganiso thina sinawo onge silinganiso nanku umqondo wonke amanzi aphandle lapho olwandlekazi kwakungumoya wokuKristu okukithi isipuni esigcwele kulololwandlekazi kodwa amakhemikhali afanayo akokugcwele isipuni okusolwandlekazi lonke hayi nje okuningi kwakho wayenako onke amanzi ayekuye futhi sinagcwele isipuni okwakhe kwakungukuthi wayengunkulunkulu enziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu wayengu-Imanueli kodwa singabantwana abenziwe abantwana ngomusa wakhe Manje emva kokuba esemukele umoya ongcwele ekugcwaleni kukamoya ongcwele lapho esemukela khona umbhaphathizo wemukele ukugcwala kukamoya ongcwele manje sithola ukuthi masinyane inkonzo yakhe iqala lapha kuJohane ongcwele ukuqala futhi kwakukhona indoda yayithize eyasindiswa futhi ngokukhulu kushesha yasindiswa yaya kumfowabo uSimoni futhi yaletha umfowabo ebukhoneni benkosi uJesu Futhi ngekathi uJesu embona kokuqala wamtshela ukuthi igama lakhe lalingubani futhi wamtshela ukuthi wayezoligukula lisuka kuSimoni liye kuPetro uKefase Ngabe wakwenza lokho na futhi wamtshela ukuthi igama likayise lalingubani uJona wathi wena noma igama lakho unguSimoni uyindodana kaJona Manje khumbulani lana yinto yokuqala noPetru waye indoda engazi lutho nengafundile wayengakazi abe nemfundo wayengakwazi ngishona ukusayina igama lakhe uqobo iBhayibheli lathi wayengazi lutho futhi engafundile uma imfundo idlala ingxenye enkulu kangako kuthiwani ngalokho na nalowo muntu wanikwa izihluthulelo zombuso wezulu Sesiye kuphi nazo zonke izikole zethu nezinto na angisho ukuthi asinazo kodwa nigcizelela kakhulu emfundweni yenu lokho kulungile kodwa lokho akusoze kwakusindisa uma ungabhekisisi kuzokulahla imfundo ibe yisithiyo esikhulu kunazo zonke ivangeli eselake laba naso kunjalo ngoba abantu bazama ukuhlakanipha ngokwedlulele irekhodi lethu lobugebengu ngekathi ukapteni Al Farrar inhloko ye-FBI ye-juvenile waphenduka emhlanganweni wami wathi Foti Branham isitatimende sakho salokho siqiniso ngizokuyisa khona lapha kulo lonke udaba lwezingane elenzeke eminyakeni eyishumi yedlule e-United States kuphakathi kwabantu abafundile kunjalo amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye alo yikho bahlakaniphe kakhulu bacabanga ukuthi nje bangawedlula umthetho nezinto ezinjalo yingakho bengene enkathazweni futhi bayacabanga awu sinebandla elikhulu siyigama elikhulu akusikho lokho ufanele uzalwe ngokusha ngaphandle kwakho ulahlekile ngokuphelele akunendaba ukuthi ulunge kangakanani uKhayini wayefana noAbela wakhonza ngokufanayo njengoAbela wakha ibandla ngokufanayo njengoAbela Abela wenza umhlatshelo ngokufanayo njengoAbela noNkulunkulu wamenqaba ngoba wayengenaso isambulo sokumoya ukuthi yini eyayilungile uJesu wathi phezu kwaleso sambulo sokumoya esifanayo uyokwakha ibandla lakhe namasango eHidese ayengena kulahlula okomoya kwembula ngomoya ongcwele manje uJesu wenzani na uya kumaJuda ezenza aziwe manje kwathi nje lokhu kungenzeka kwakukhona othiwa nguFilipu Wacabanga ukuthi lokho kwakuchuchumisa ngakho wazungeza intaba wahamba amamayela ayishumi nanhlanu futhi wathola umngane wakho kamalingu uNathanayeli futhi uNathanayeli ngekathi emthola wayephansi komuthi ekhuleka futhi walinde uNathanayeli waze waqeda ukukhuleka futhi yena mhlambe ngekathi esukuma wathi halo Philip ngiyajabula ukukubona wathi woza ubone ukuthi ubani esimfumene yilokho-ke hayi ngisho nesikhathi sokuthi unjani ngiyajabula ukuhlangana nawe ngabe umkakho ukahle na Waye nomlayezo futhi uma ibandla likela thola lokho kuxuxuma ngokristu kukhona kuzokwenzeka kodwa sinalo lonke uhlobo lwenhlaliswano nayo yonke into ukuba iqhubeke akumangalisi sifa impela futhi sikhathazekile ngerashiya ezoza ngapha futhi yenze ungakhathazeki ngalokho akusiyo irobhini ecofa iapula elilimazayo yisibungu emnyombweni esilibulalayo ngokubona kwethu uqobo phakathi kwethu yilokho okusibulalayo sasiwumgogodla wamakristu wangempela wabesilisa nabesifazane abamele unkulunkulu esikhundleni sokuya esontweni ngolwesithathu ebusuku sihlala ekhaya ukuba sibuke ithelevishini yomculo wokuzibuyinya no-Arthur Godfrey nabo bonke laba abanye abantu emsakazweni no-We Love Susie kukhombisa ukuthi uthanda izwe ukwedlula ukuthanda unkulunkulu uma inhliziyo yakho ikunkulunkulu unkulunkulu uza kuqala futhi konke okwenhliziyo yakho uNathanayeli wathi woza ubone simfumene uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa futhi manje sengathi ngiyabona nje ngimuzwa ethi manje ome kancane Filipu impela kuthazukele ekugcineni okubi kwakho wasuka ekugcineni okujulile bengikwazi uyindoda indoda eqotho futhi lapha uqonde kungitshela ukuthi usuhambe nento enjengaleyo na ngani ufanele ukuthi ungene ebuhlanyeni obuthize uyazi Filipu uma lowo mfo ubengumesiya uyazi ukuthi ubezofika kuphi na ubezoya eJerusalema ubezoya kumpristi umpristi omkhulu uyothi Kayifasi omkhulu umpristi omkhulu kaNkulunkulu siyazi uyindoda ehlakaniphe kunabo bonke ezweni indoda yezenkolo enkulu kunawo onke ezweni nani nonke baphristi abangcwele nilazi lonke izwi ubezoza lapho futhi ubezozazisa yena uqobo ninamakatolika licabanga ukuthi uyoya eVatican wena Presbyterian ucabanga ukuthi uyoya kumbishopi ninapentecost nicabanga ukuthi beyoya egoseni lesifundazwe kodwa uya kulowo afuna ukuya kuye kungumsebenzi wakhe futhi wathi kukhona kuhle obekungavele eNazareth na uFilipu umnika impendulo ezedlula zonke noma yimuphi umuntu abengamnikeza yona wathi woza uzibonele nansi indlela ungahlali ekhaya futhi gxeke hamba uthole kuhlole emibhalweni woza uzozitholela wena emgwaqeni ozongeze intaba ngiyamuzwa uNathaneyeli ethi kuye uyamazi lo mdobo omdala othenge izinhlanzi kusukela ngaleso sikhathi owayengakwazi ukusayina ireceipt yena yebo wenyukela phambi kwakhe ngolungisuku igama lakhe kwakungusimoni niyazi futhi wamtshela ukuthi wayengubani igama lakhe futhi wamtshela ukuthi igama likayise lalingubani bekungeke kungimangaze ukuba ubengazi ukuthi ubungubani manje Philip manje ungeke wangitshela leyo nto ngizothatha isinqumo lapho ngifika lapho ngakho ngekathi enyukele ebukhoneni bukaJesu okokuqala uJesu waqalaza wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye manje wayengaba ngumArabi wayengaba ngumGreki bonke babegqoka ngokufanayo futhi bebukeka ngokufanayo uhlanga lwabantu olunsundu benentshebe imishiqulo nezingubo ezithegayo izingubo ezinde futhi ingaphandle kwalokho wayengaba umphiki inkolo wayengaba ngumgxeki kodwa wathi wena ungumuntu olungileyo okungekho nkohliso kuye futhi wambuka wathi Rabbi ungaze nini na lokhu kungokokuqala kuba ngize ngikubone noma wena ungibone uke wangazi nini na wathi ungakabizwa nguFilipu uphansi komuthi ngakubona lathini lelo Juda na nasi simo sokuziphatha sekholwa langempela wambuka wathi wena uyindodana kaNkulunkulu wena uyinkosi kaIsrayeli kodwa kwakukhona labo ababemi eduze abapristi abakhaliphile bathi lo muntu ungubhelizabhule ungumbhuli uJesu waphenduka wayesesha lokhu nikhuluma lokho ngokumelene nami indodana yomuntu ngizonithethelela kodwa ngamanye amazwi kuzofika usuku lapho umoya ongcwele uzofika khona futhi lapho enza into efanayo izwi elilodwa elimelene nawo alisoze lathithelelwa kulelizwe nasezweni elizayo bangaki owaziyo ukuthi umbhalo uyakusho lokho na kunjalo isono esingenakuthethelelwa ngokubiza umoya ongcwele ukusebenza kukamoya ongcwele into engahlanzekile kukhona awusoze wathithelelwa ngakho kwasho uJesu manje niqaphelile na uJesu akazange kwenze lokho kwezizwe noma phambi kwezizwe ngoba wenqabela abafundi bakhe ukuba baye kwabezizwe futhi ngekathi owesifazane waseSirofenike ethi kuye woza uhawukele indodakazi yami yena owesifazane wathi owesilisa wathi mina kuphela akukuhle kimi ukuthatha isinkwa sabantwana ngisiphonse ezinjeni futhi wathi yebo nkosi yiqiniso lelo ngiyakwazi lokho kodwa izinja zidla imvuthuluka wathi kukhona ukukholwa okukhulu uma ukukholwe ngaleyo ndlela hamba ukuthola ngendlela efanayo yilokho kuphela akusho kuye kungekho mbono ngaye bakuthi ukukholwa kwakhe uqobo kukwenze niyabo manje wakwenza lokho futhi wenqabela abafundi bakhe ukuba bakwenze manje siyazi ukuthi buthathi kuphela ubuzwe babantu noma izinhlanga lowo ngabantu bakaHamu uShemi noJafethe lowo ngumJuda owezizwe nomSamaria okungukuthi umSamaria ungumJuda uhafu nowezizwe niyamqaphela uPetru enezihluthulelo zombuso wawuvulela amaJuda ePentecost wehla wadabula iSamaria phezulu endlini kaCornelio akuphindanga kwasetshenziswa nazo izinhlanga izintathu zomhlaba manje yena ngosuku lwakhe weza kwabakhe uqobo nabakhe uqobo abamemukelanga manje labo abahlekisa ngaye futhi bathi wayengubhelizebhuli udeveli ukufunda ingqondo noma umbhuli noma omunye umoya omubi wathi ngizonithethelela ngalokho babengagaze umoya ongcwele wawungagaze uthululelwe nokho phezu kwesizwe wathi ngizonithethelela kodwa nxa umoya ongcwele esefikile akukho nelilodwa izwi elimelene nawo kungenjalo alisoze lathethelelwa futhi manje qaphelani kwelinye usuku wahamba ngendlela yasesamariya futhi ngenkathi esenzile wayenesidingo ukuhamba ngaleyo ndlela futhi wathuma abafundi bakhe emzini ukuyothenga ukudla futhi kunendawo encane lapho umthombo ngaphandle komuzi indawo encane ebonakala ngasikhathi sinye nalapho iphampu yomphakathi khona lapho abaya khona ukukha amanzi abo futhi kukhona isigwedlo esigijima phezu kwephampu namanenekazi aphuma lapho nezimbizana ezinamahuku aya ngapho azehlisela emthonjeni nje bese ekha amanzi bese ezikhuphula bese ezibeka ekhanda lawo noyedwa enqulwini ngayinye futhi hambisani ngo exoxa aqhubeke uJesu wayelindele lapho ukuba abafundi bakhe babuye futhi esalindile ake sithi wayengowesifazane omuhle owesifazane omuhle ngempela uzayihamba ephumela lapho wayengumsamariya futhi waqala ukwehlisa imbiza emthonjeni ukuba akhe amanzi futhi wezwa omunye wathi sifazane ngiphuzise futhi waqalaza futhi kwakuyijuda lihlezi lapho wathi awu asinakho ukudlelana omunye nomunye wena ngumjuda nami ngingumsamariya owesifazane wasesamariya ngamanye amazwi babenokwehlukana ukwehlukana kwezinhlanga kodwa wamazisa ukuthi akukho mehluko wathi ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma kuye buyocela kimi amanzi futhi ngizokulethela amanzi ungezi lapha kuzokha noma ngikunike amanzi manje lalelani lowo bekungujesu izolo manje usesamariya umjuda namasamariya owayengumlahlwa inzalo ecubile futhi manje bhekisisani futhi futhi wathi uqonde ukuthi umkhulu kunobaba wethu uJakobe na wahamba umthombo niyabo basho unkulunkulu nabo wahamba umthombo abantwana bakhe baphuza kuwo nezinkomo zakhe futhi lapha uthi unamanzi onga uthi umkhulu kunaye na futhi ingxoxo yayilokhu iqhubeka wayenzani na exhumane nomoya wakhe niyabo futhi ngenkathi ethola ukuthi inkathazo yakhe yayini wathola inkathazo yakhe futhi wathi sifazane hamba ulande indoda yakho uze lapha wathi angina ndoda wathi kunjalo ubune isihlalo naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho ukhulume iqiniso manje wathi nina awusho ungumbhuli na ngabe lokho ngikufunde ingqondo na ungubhelizebhuli cha bo mnumzane wayazi kakhulu ngokunkulunkulu kunoma uhafu wabashumayele United States wazi yena engunondindwa wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ungumprofethi wena manje uma uzohambisa leyo nkomba ibuyela kulowo mprofethi lowo uMosa akhuluma ngayo ngiyabona ukuthi ungumprofethi siyazi thina amasamariya manje bhekisisani ukuthi wafundiswa kanjani niyabo siyazi nxa uMesiya efika uyositshela lezi zinto kodwa ungubani wena na kwakuzoba yini lokho na isibonakaliso sikaMesiya kwakukumjuda futhi kwakukumsamariya abezizwe babengabahedeni babengazi lutho nganoma yimuphi uMesiya babekhonza izithixo onkulunkulu belanga nakho konke lelo kwakuyizinga lethu niyabo futhi wathi siyazi lapho uMesiya efika ingaleso sizathu wayefanele akumemezele babezwile ngaye siyazi nxa efika uyositshela lezi zinto kodwa ungubani na wathi nginguye okhuluma nawe futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile lo akusiye yini uMesiya impela na uma leyo kuyindlela azazisa ngayo yena uqobo ku-Israyeli owayembhekile futhi kumsamariya owayembheke ukuba afike kuthiwani ngowezizwe namhlanje ombheke ukuba afike na uma enza ngale ndlela futhi angeke aguquke ngokuba nguNkulunkulu uma leso kwakuyisibonakaliso abakhombisa sona njengokuzenza uMesiya iJuda leqiniso lakukholwa isitashi esikhulu akakukholwanga kwasekuqaleni nakuba wayengcwele futhi eyindoda emsulwa wayeyindoda enkulu kodwa usiyazi bezenkolo asinabo namhlanje kanjalo babefanele baze ngisho badlule esizukulwaneni esithize umlevi ngaphambi kokuba abe ngumpristi uyise kayise wayengumpristi futhi wayefanele ehle ngalolo zalo ongcwele engenasici lokho kuhlangene ngalutho nakho ungahle ungaqambi amanga futhi uphile ngeqiniso impela nje futhi uye esontweni njalo ebusuku futhi uhloniphe ngokuzijoba nje futhi ukhokhe izishumi zakho futhi wenze yonke into futhi uguqe ealtare futhi ukhonze futhi uye ethokweni njengemathini ebhokisini layo yilokho umbhalo okushoyo yilokho uKhayini akwenzile kodwa isisaphi inkolo yethu yesitayela empeleni na isithuma sisuke kuNkulunkulu impela kunjalo manje qaphelani iJuda leqiniso langempela lakukholwa wathi nje angabone leso sibonakaliso senziwa wathi lowo nguMesiya uyindodana kaNkulunkulu uyinkosi kaIsrayeli uJesu wathi ngoba uyakholwa ngikathi ngikutshela ubuphansi komuthi ngaphambi kokuba ufike uyakholwa na uzobona izinto ezinkulu kunalokhu loyisifazane emthonjeni wathi siyazi uMesiya uzokwenza lezo zinto ngoba sibheke lokho ukuba kwenzeke kodwa ungubani na ngabe ungumprofethi na wathi ngingumesiya uyafika wathi emadedeni manje ningifundisile ukuthi uMesiya uyakwenza lezi zinto manje kukhona umuntu phandle lapho ongitshela izinto engizenzile akuyena yini uMesiya lona na manje uma ezofanele enze ngokufanayo manje khumbulani akuzange kwenziwe ngaphambi kowesifazane sibe neminyaka eyizinkulungwane ezimbili yokuba mnyama ingxenye nokukhanya ingxenye ukujoyina ibandla kodwa ubeyoba ngokungalungile futhi ubeyokhombisa ukuchema uma engazimemezelanga yena uqobo uKristu ovukile emva kweminyaka eyizinkulungwane ezimbili futhi hayi ngoba sinamabandla amakhulu leso kusise sibonakaliso ngenxa yokuthi sihambe sanqamula isizwe uBilly Graham uOral Roberts nathi zonke futhi waba nobulungu obukhulu obuze ebandleni leso akusise sibonakaliso lokho akusise sibonakaliso nhlobo akusikho lokho akwenza uthi bekisisani lapha ngizodonsa isixuku esikhulu ukwedlula uJohane asidonsa leso kwakungesise sibonakaliso kodwa isibonakaliso sikaMesiya sasiyilokho engikhuluma ngakho lapha akwenza uma enza lokho ngaphambi kwaleso sizukulwane samaJuda sanqunya nalezo zinhlobo eziwuhafu ezazimbekile uzofanele enze into efanayo phambi kwalesi sizukulwane sabezizwe kungenjalo wenza iphutha ngekathi enza emuva lapho ngaleyo ndlela uma esivumele singene nayo yonke science yezenkolo nezinto ezinjalo futhi akazisho yena uqobo njengoba enza kubo ngaphambi kokubhujiswa kwabo futhi lesithi bonakaliso isikhulu kufakazisa ukuthi isikhathi sesiseduze lokho kwakuseduze eJudeni futhi wonke umfundisi weBhayibheli uyazi ukuthi isimiselo sesikhathi sabezizwe singukuphela futhi uzobuyela eJudeni futhi noNkulunkulu wenze lukhuni inhliziyo kaHitler, Mussolini bonke labo ndlovu kayiphikiswa neRussia futhi axotshela uMajuda abuyele ngo ePalestine lapho afanele ame khona. Nginesithombe imizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku ngokwesayense nalawo maJuda engena ejwele abathandekayo bawo abadala abakhubazekile emhlane wawo niyakubona kwiphepha bhuku iLuke iLife behla bevela eIran nalezo zindawo bethwele lawo maJuda dala ingena nomngane wami waya kubo wakuthwela konke ngombala wekodachrome wathi ngabe nibuyela izweni lendabuko ukuzofana
we're coming back to see the messiah
bathi qa bosi yabuya ukuzobona uMesiya asibuyi ukuzofa siyabuya ukuzobona uMesiya uJesu wathi lapho umkhiwane usuhluma imiqumbe yawo lesi sizukulwane iminyaka engamashumi amane asiyikukhawuka kuze kugcwaliseke zonke lezi zinto niyakuthola na kwenzekani na ubizo lokugcina kwabezizwe izizwe zilungele ukugaywa noma ngasiphi isikhathi futhi ukucabanga ngakho ngaphambi kokuba lokho kwenzeke ibandla liya ekhaya ukuqala Futhi uma besingagaywa ngaphambi kokusa nokwahlulelwa kuthiwani ngokuya ekhaya kwebandla na bekungafika noma ngamuphi umzuzu impela wovukani bantu nyakazisani umphefumulo wenu wokomoya phakathi kwenu ngokufunda izwi sisekupheleni isikhathi sesiseduze Sibe nesayensi yezenkolo, sibe nonyaka webandla, kodwa lesi isikhathi futhi manje isibonakaliso sokugcina kumJuda sasiyini na ukubonakala kwenkosi uJesu. Isibonakaliso sokugcina kowezizwe nguye eza ngomoya kamoya ongcwele ebuyela ebandleni lakhe enza izinto ezifanayo azenza ngalo nkathi ukuzimemezela yena uqobo ukuthi unguye izolo namuhla naphakade. Ubuka phandle futhi ungalifunda iphephandaba futhi ubone umbhalo eziphakaphakeni yabo sibophezeleki. Ile ukuba silahlwe ayiko enye indlela yokuphuma yethu uma uNkulunkulu evumela lesi sizwe sizedlulele nezono esizenzayo uyobuphezeleka njengoNkulunkulu olungileyo ukuvusa iSodoma neGomora futhi axolise ngokubashisa benza izono ezifanayo esizenzayo uNkulunkulu yasithanda isoni kodwa uyasizonda isono futhi ulungile futhi sifanele sahlulelwe Futhi yakwenzayo indodana yakhe ihamba izweni namhlanje ngesimo sikaMoya Ongcwele nebandla likwalile lisuka kukho lihlekisa ngakho ukuze abe nobulungiswa ukuthumela ukwahlulela athembisa ukuthi uyokwenza uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade leyo nkosi uJesu efanayo eyazi imemezela lapho yethembisa yaprofetha yathi zonke lezi zinto ziyokwenzeka Futhi nazi sizokwenza njani ngakho na asikwemukele mngani asikukholwe Nasi sithombe sincane sibekwe lapha omunye wangibuza ngalokho lokho kukhanya manje khohlwa yimi ngingumuntu nje ngiyabo sikhuluma ngokukhanya Yintsike yomlilo uGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI imilobo yeminwe nemibhalo wasihlola silenganga leye Washington DC ehholo lezenkolo lobuciko okuwukuphela kwesidalo singaphezu kwemvelo isake sathetshulwa kuseSwitzerland kuseGermany lapho besithathe khona kungani kungasakazwa na kungani lokhu kungaziwa na ngeke kwaziwa abazazi neze lezi zinto ukuze kube sekwedlule wathi wayekufihla ebehlweni abahlakaniphileyo nabantu ukuqonda futhi kwembulwe ezinganeni zona eziyofunda bangaki owaziyo ukuthi uJesu wakusho lokho na bonga uNkulunkulu ngakho nina abantu abangamakatolikani soze nazi ukuthi uPetro Kongcwele wayengubani wayengesilo ikatolika kwasekuqaleni niyakwazi lokho kodwa emva kokuba wayesefile isikhathi eside naqonda ukuthi wayengongcwele kuthiwani ngoFrancis Ongcwele wase Assisi na umshumayeli uhambayo neBhayibheli ikhopheni lakhe awumqondanga ngalo nkathi Kuthiwani ngo John of Arc na ibandla elikatolika lamshisela esigcotsheni futhi yena ekhalela umusa namshisa njengomthakathikazi uBelzebule Osifazane ogcwaliswe ngomoya wabona imibono futhi wenza izibonakaliso nezimanga futhi namshisa njengomthakathikazi njengoBelzebule Kodwa yacishe eminyakeni eyikhulu kamuva naqonda ukuthi wayengongcwele usobala senikwenzile ukuphenduka lamba lo mzimba wabapresti futhi nawuphosa emfuleni manje usengcweliswe njengongcwele uNkulunkulu njalo uthumela umusa wakhe isibonakaliso sakhe weqa phezu kwamehlo abahlakaniphile nabanokuqonda futhi wembula enganeni ubize ibandla lakhe futhi alibeke uphawu nakho ukuhamba ulungile wasithumela ubophe zelekile ezwini lakhe bukani amaningi alawo majuda ezansi lapho ngalolo suku uMathewu weshumi nambili wathi amaningi awo abona izinto azenzile nokho awakholwanga kuye ngoba umprofeti wathi uIsaya banamehlo ababoni nezindlebe abezwa bephuphuthekile Abezizwe baphuphuthekiswe yizimvu mokholo na namahlelo bayehluleka kubona ofihlakelo uJesu ovukileyo ehamba emoyeni wakhe phakathi kwebandla lakhe futhi enza izinto azenzayo khona lapha esikhathini sokuphela Oh God open our eyes. Oh Nkulunkulu vula amehlo ethu ngumkhuleko wami. ngefuthi into ayenzayo ngaphambi kokuba sivale ngelingilanga wayedlula akabonanga mbono wayedlula esicukweni esincane sabantu futhi bonke babembambatha futhi bemkhawula nakho konke kanjalo njalo futhi owesifazane omncane wathi phakathi kwenhliziyo yakhe ngiyamkholwa ukuthi ungumuntu ongcwele ngiyakholwa ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi ngingowesifazane omncane nje futhi wayekade enomopho ngesikhathi kunqamuka ukuya esikhathini futhi kungukuthi iminyaka eminingi wayenawo futhi abakwazanga ukumisa odokotela akukho ababengakwenza ngakho futhi wathi uma nje ngingathinta ingubo yakhe ngikholwa ukuthi ngizosinda futhi wathinta ingubo yakhe manje ingubo yasePalestine iyaxega ubungeke uyithinte umphetho lokho kungaphansi kwayo ilenga ixega kakhulu futhi wathinta umphetho waleyo ngubo wayehlezi mhlawumbe ngezansi kwakhe futhi wathinta umphetho wahamba kancanyana futhi waphenduka wathi ubani ongithintile na lowo kwakunguJesu izolo iBhayibheli lathi ungumpristi omkhulu kulobu busuku ongathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na onguye izolo namuhla naphakade owesifazane wamthinta wathi ubani ongithintile na futhi uPetro wazizwa emkhulu ngoba wayethi ukuba ngomunye wenhloko yabapostoli wathi manje wakhuza inkosi Jesu wayesethi usheloni into enjengaleyo na awu ubani obengasho ukuthi ubani okuthintile na wonke umuntu uyakuthinta uJesu wathi kodwa ngibe buthakathaka kuphumile amandla kimi lokho ngokuthinta engithemba ukuthi ninabantu baseNew Haven niyakuthinta ngiyabona ukuthi ngiphele amandla aphumile kimi wonke umuntu wayelokhu ethule waqalaza amacala onke phezu kweqembu lakhe elincane labantu bemi lapho bezungeze labo badobi bezungeze umfula futhi wabuka phandle lapho futhi wabona wesifazane omncane wayegqokiswe amandla ayekwazi ukusho ukuthi kwakuyini ukukholwa kwangempela wathi kwesifazane wamtshela isimo sakhe wathi ukukholwa kwakho kukusindisile lowo kwakunguJesu izolo iBhayibheli lathi unguye izolo namuhla naphakade nomphristi omkhulu amaHebheru testament elisha ongathintwa umuzwa wobuthakathaka bethu manje ke uma engumphristi omkhulu namanje uma umthintile uma uhlezi ezethamelini lapho khona manje futhi uthi wo uNkulunkulu mangikuthinte Jesu ngiyakukholwa hayi ngokuxhuxuma kodwa nje umthinte ubeyokwenza kanjani na ubeyofanele enze ngendlela efanayo enza ngayo ngaleyo nkathi kungenjalo ubengeke abe nguJesu ofanayo niyabo ubeyofanele aphendule asebenzise izindebe zebandla lakhe futhi asho into efanayo ngoba singumvi amagatsha yena ungumvini ubeyofanele aphendule ngo futhi asho into efanayo ayenza ngalo nkathi noma akasuye uJesu ofanayo akasuye umpristi omkhulu ofanayo ungomunye kodwa uyaphila kulobu busuku ngijabule kakhulu ngalokho mngane uyaphila futhi ngalolu suku lapho singenayo neyodwa into esingaphumula phezu kwayo nje sesiphelile yinye kuphela into engama lowo ngumbuso kaNkulunkulu isizwe sakithi na siyambile sidla kuze kuyofika emnyombweni yimihla ngike ngama ngaba ezindaweni lapho ofaro eGibhithe wadingeka bambe amafindi angamashumi amabili ukuthola izigodlo zabo Nase Roma ngoKesari nayo yonke imibuso iyaphela ngoba kuzo umbuso ongasoze waphela lowo ngumbuso kaNkulunkulu lena eminye konke okufayo kunika indlela kokungafi kodwa isizwe esikhulu esinaso futhi nokho iBhayibheli liyasho ukuthi zonke izizwe phansi kwelanga zilawulwa nguDeveli uJesu washo njalo zonke izizwe zilawulwa nguDeveli yingakho silwa futhi siqhubeke ngendlela esenza ngayo uSathane wathi zonke ezingezami wamkhombisa lapha ngizokunika zonke uma uzongikhonza uJesu yazi ukuthi uyoba indlalifa kuzo wathi buyele emva kwami Sathane niyabo wayazi ukuthi waye indlalifa yazo futhi inqobo nje uma sinomongameli wesimangaliso manje angisuye usombuzazwe kodwa ngiyamthanda mnumzane izinawa futhi ngicabanga ukuthi indoda emangalisayo kodwa uma sibeka uDwight izinawa kuzo zonke izifundazwe kule United States besiye lokhu sigabavula ngqo esonweni iBhayibheli lathi siyokwenza nakho lapho okhona isikhathi sesilapha futhi mngane esikhathini esingeside sidlule ngathatha uhambo enhla eFinland khona impela emva kweyokuqala impi yesibili yomhlaba ngibabonile labo besifazane baseFinland ngesikhathi sasebusuku bonke bewukeke emahanisini behudula ihala elidonswayo emva kwabo amadoda abantwana abancane bephethe isiketekete abami ebusuku balokhu beqhubeka nje impi yaqedwa babefanele batshale ukolo uma bengawungenisanga ukolo bekungeke kube khona ukudla kusenhlamvu ngonyaka ozayo bonke bebeyobulawa indlala abafa abancane begijima behamba nesiketekete futhi babekhathele kakhulu nomama edonsa futhi ejuluka namahlombe ehlekihlekile nakho konke amantombazane amancane nabo bonke ubaba eza ngemuva ephosa ukolo kanjalo waya noma ikanjani vele waya ingaphezulu faka ukolo amaqhwa ayeza lilele bonke ubusika akukho kolo akukho kuphila futhi mfowethu kungaleyo ndlela namhlanje embusweni kaNkulunkulu sekulethi kunoma ucabanga ngeke saba nesikhathi sokumisa izimvuselelo ezinkulu sifanele sihwaye ingaphezulu singenise imbewu